Yeah. akekho ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe, akekho ongcwele njengawe. Wena ulixhala belibanzi, wena unobungangamshe, wena unobukhosi, wena wethu uyabusa. Oh, oh, oh.